my party. Zungusha, kwapere, twanga mpunga, ture mtere. Rokunja, uone gere. Boringo ya kwasa kwasa, zimandomboro we kata kata. Bandara vacha chacha, nimeamka babu marasta. Kira tungi, dan, vienga, zidan. Kama enga, kifu wan, nazibu wa temba, chumban. Mr. Lava Lava Lava, Mr. Scooby-Doo. Domo kama chai jabari kujuju. Mr. Lava Lava Lava, Mr. Scooby-Doo. Domo kama chai jabari kujuju. Bombie aje, aje vea buke. Aje vea buke. Aje vea buke. Bombie aje, aje vea buke.
Swara pori, majuma naguna nataka ni changanya mrenda kwenye magadi. Bad killer mwenye kipaji, punguza sira kunywa maji. Nikuhukumu kama jaji. Tukipewa nafasi mnabwabwaja, mwingine nasikia mabwabwa. Mna tabia za kina dada, na wazumu na tayari mshaja. Wafanya kafara vunja nazi, uonekane wewe uwanja wako mwagaradhi ushindwe mwenyewe.
Mbie aje aje vea ruke.
Aje
mamu aje vea ruke. Aje vea ruke. Mbie aje aje vea ruke. Aje vea ruke. Aje vea ruke.
Hakiri denu visoda, umarekane mwingi kuraboda. Nikiwatisha waoga, uyo nae nani ajakoga. Kama taikondo donien, hawataki zaki mombo tulien. Paka na mkongo mkamie, rama paka tongo tongo mkazie.
Amuka sanuka, twashuka vabuka. Tumika mwagika pigika.
Mbie aje aje vea ruke. Aje vea ruke. Aje vea ruke. Mbie aje aje vea ruke.
It's a Free Nation record, baby.